Dora, AGM, Dora, Ediruza Mwana Munyoro,
Double B,
Abre Rhymes. This banger steady for nobody go dance and the remaining humble. We go make a body dance, smile, and it's so a simple. When we go to the dance, we dance so mad, not so simple. Mr. DJ and the CrossFit, Mr. DJ and the CrossFit. Doro mwana kwa kunyumirwe iwe Dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe Dora. Enjoyment, tulima enjoyment. Enjoyment, tulima enjoyment. Doro mwana kwa kunyumirwe iwe Dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe Dora. Enjoyment, kafuka enjoyment. Enjoyment, kafuka enjoyment.
Yo! Omwana kubigura na yorekia waka wandi ni waloba vamu ni waseka. Evident siba mumbasa nyugonka. Ikaro kima nyile vyansi vya kufa kureka. So atina iwa ikarire imuka. Nyumiru atira dance leke vyo kuikara. Manyaka ile kono rufuru kutwara. Ekigezi kiri kukara mwanja imeti na wecha karira. Enjoyment mubuli mbera. Enjoyment mubuli kiokora. Enjoyment nambalo kuikara. Abana tukunyumira tukuchakare viziki tukutera vlikiotu wa enjoyment. Every day tutubabu senti. Tukunyumira bulingira wa mtajwere na saati. Nyewe eduzi kataka kunyumira nijari mutono kwiki ya hati.
Doro mwana kwa kunyumira iwe Dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe Dora. Enjoyment tulima enjoyment. Enjoyment tulima enjoyment. Doro mwana kwa kunyumira iwe Dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe Dora. Enjoyment kafuka enjoyment. Enjoyment, kafuka enjoyment. Kwata poketi, heme kiwaleti. Gelasi zikatimba busayo kwa busaketi. Tumisa weta, ayongera kibaketi. Kuzina nono mwana jura maybe jacketi. Enjoyment, must take a party. Kugena mukibara, geteri musti. Orawe na kasenti wezi namu. Nyuamu, chakaramu. This life is short, okumbara no genda. Yeah, yeah. Enjoyment, tesorora. Mukota, oba mutito. Asinire bacho ne kaito. Na 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 na. Doro mwana kwa kunyumirwe iwe Dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe Dora. Enjoyment, tulima enjoyment.
Enjoyment, tulima enjoyment.
Doro mwana kwa kunyumirwe iwe Dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe Dora. Enjoyment, kafuka enjoyment.
Enjoyment, kafuka enjoyment.
Yeah. Tule mwanja imeteka kamwenye teka hakaseko. Zinavuli ngezi zinavuli mwuringo. Nitu wabaro habari harulengo. At these days tu matire kidongo. Nkusima na bobo na veye tabadongo.
Tudi dance floor tuzine kidongo. Titubayo na vibozi vyo tiro. Balimuka leka bafeno tudo. Mukibara ito tinyumiro kunyifuro. Doro mwana kwa kunyumiro iwe Dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe Dora. Enjoyment tulima enjoyment.
Enjoyment, tulima enjoyment.
Doro mwana kwa kunyumire iwe Dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe Dora. Enjoyment, kafuka enjoyment.
Enjoyment, kafuka enjoyment.